Siqala i-series entsha namhlanje bangcwele. Esoba kuyona mhlawumbe for amasonto awu 5 sikhuluma ngayo. Ufuna ukukhuluma ngezinto ezimgomo yethu njengebandla, izinto esifuna ukuzenza kule season esikuyona okwamanje. Ngicela sivule kwabase Roma ku chapter 15. Namhlanje engizokhuluma ngakho ukubaluleka kokuba nomgomo othize ongcwele onawo. NgesiNgisi ukuba ne-holy ambition. Ngiyalazi ligama le-ambition bathanda. Ichaza into umuntu ayibophezele ekutheni ufuna ukuyenza, ayithandayo, ayinikele ekutheni ayenze, i-ambition yakhe umuntu. Bayakwazi wonke umuntu unayi-ambition, akusiyinto yabazalwane kuphela. Umuntu ongakholwa uyakwazi ukuba nama-ambitions amahle kuyena aqondene naye. Njengokuthi mangisemncane ngizosiqeda isikole. La ekhaya akekho umuntu owake waba no-matric, kodwa mina ngizoba nawo, ngiyimisele. Ambition yakhe umuntu esemncane. Ayitholakala imisebenzi, kodwa ngizokwenza yonke into engingayenza ukuthi ngiwuthole umsebenzi, futhi angizukuhlupheka njengabazali bami noma njengala engiphuma khona. Ngizophumelela empilweni yami, ngiyimisele ukufunda indlela zokwenza imali, indlela zokuyisave imali, ngoba ngizoba umuntu ophumelele. Akwenze kube yi-ambition yakhe lokhu umuntu. Uma sibuka ezwini kaNkulunkulu, uyawuthola umqondo wokuthi uNkulunkulu uyafuna sibe nama-ambitions angcwele. Engcwele i-ambition ihlukile kule bengichaza wonke umuntu onayo nongakholwa onayo. Kodwa kusho i-ambition asenje ngeZulu umgomo. Injongo onayo. Ejulile enhlizweni yakho ofuna ngempela ukuyiachieve. Ma ngithi engcwele kufanele ihamsane nentando kaNkulunkulu. Akusiyo yonke, akuzona zonke injongo abantu abanazo, ama ambitions ahambisanayo nentando kaNkulunkulu. Kumele kube yinto one confidence, onokuqiniseka ukuthi uNkulunkulu uyafuna uyenze lento. Into ngempela uNkulunkulu akubizele kuyona wena. Noma uNkulunkulu engazi ukukhuluma nathi asitshele uzwizwe lithi nakho kufanele ukwenze, kodwa you are confident ma understand intando kaNkulunkulu, ubuka izwi likaNkulunkulu, ubuka iziphiwo zakho ukuthi lento uNkulunkulu afuna uyenze, iambition yakho le engcwele eqhamuka kuNkulunkulu. Njoba ngisho ihambisana neziphiwo zakho kusho ukuthi into ozoyenza hayi ngamandla akho kodwa ngamandla kaNkulunkulu. Uyafuna uNkulunkulu uyenze lento, ukunikeza amandla okwazi ukuyenza lento, ingoNkulunkulu lento, futhi izoletha inkazimulo kuyena uNkulunkulu, ibe usizo kubantu, kakhulukazi abantu abakhethwe uNkulunkulu, abakhethela insindiso. So yahlukile kanjalo kunale njongo, iambition, umgomo, nabantu abangakholwa abakwazi ukuyimisela wona. Ukufuna ukuceba nokuba nemali kungenzeka kube into engahlangene nje noNkulunkulu, mhlawumbe kuyona nento uNkulunkulu afuna ukuthi yenzeke kuwena, kodwa uyayiforsa anyway. Ingakho uzugcina usunesilingo sokwenza izinto eziyizona ukuze uyithole le mali, ngoba akakulekeleli uNkulunkulu kule nto le. Akusiyo intando yakhe for impilo yakho. Then ugcine wona ukhokha ama-bribe, uqamba amanga, wenza izinto ezingafanele ukuze uyenze. Akusinjalo with a holy ambition. Into ocabanga ukuthi uNkulunkulu uyafuna uyenze ngempilo yakho, into uNkulunkulu akulekelelayo, uneyiphiwo zokomoya zokwenza lento le, into eletha udumo kuNkulunkulu, yenza uNkulunkulu abe muhle kubantu abakwaziyo nabakubonayo, uyifeza le njongo, futhi ba usizo kwabanye abantu. Ayikho nje ngawe nomndeni wakho nengcebo yenu nokunethezeka kwenu, kodwa into ewusizo kwabanye abantu, ekakhulukazi abantu abasindisiwe. KuRomans 15, ngicela siqale kuverse 20, sofunda amaninga lamavesi la kule chapter. Sibona esika Paulu isibonelo somgomo ayenawo kweyakhe impilo Paulu sifunda kuyena njengesibonelo sethu kunezinto ezi-6 engiyitholile la mangenza nje ama point ukuthi konje ngayichaza kanjani lento engiyibona la empilweni ka Paulu eyambula ku Romans 15 engifuna siyibale then ke mase ngikhuluma ngokuthi thina njengebandla athina wethu ama ambitions okokuqala into esiyibonayo uPaulu ilokhu nje ukuthi uNkulunkulu uyafuna sibe nayo imigomo njengabazalwane individually kodwa futhi njengebandla fanele kube nento ekushisayo bathi abanye umthwalo ukuze abantu mabekhuluma kanjalo ibhedi enginayo into engifuna ukuyifeza for udumo likaNkulunkulu mina into engiyinqumele yona ukuthi impilo yami mangifa ngifuna kodwa ibe ikufezile lokhu umgomo lo yiambition uNkulunkulu uyafuna sibe nazo izinto ezinjalo individually and as churches kuverse 20 uthi uPaulu mayikhuluma ngaye ngokwenze njalo ngangihlose ukushumayela lapho uKristu ayengakaziwa khona ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye leli gama lezulu lithi ngangihlose ileli gama elikhuluma ngokuba neambition I make it my ambition nakwisigriki yilo lelo gama lichaza i-aim into umuntu aphokophelele kuyona kodwa hayi nje kalula lightly isekujuleni kwenhliziyo yakho uyayithanda lento uyimisele ngayo uyayikhandla ngayo uyayinikela kuyona into ngempela afuna ukuyifeza le uthi uPaulu nginaleyo nto kumina iwukushumayela lapho uKristu ayengakaziwa khona nginale ambition nginalento engiqhubayo nginale njongo nalomgomo wempilo yami njengoPaulu wokufuna ukushumayela kubantu abangakezwa ngoJesu ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye uPaulu wayinobizo lokuba yilento esithi ama pioneer missionaries abantu abayoshumayela la ingakaziwa khona indaba kaJesu abantu uzothi mawufika uthi uJesu bathi yini leyo fanele uyichaze ngokuqala uPaulu wayenaleso siphiwo sokuyofika eCorinthe bengakafiki abanye abapostoli kungakafiki imizalwana bese ayikhonzela oZeus noDiana noJupiter izithixo zakhona uPaulu afika shumayele uJesu for the first time kube khona uNkulunkulu ababizayo basindiswe aset up amabandla adlulele phambili bamlandele ngemumva abanye uApollo sebezonisela bezochelela kulokhu uPaulu nasektshalile kwakumgomo wempilo yakhe ukuthi yena wayengasiye umfundisi njengami othi ibandla mase likhona bese yahlala ebandleni afundisa ukuze ibandla likhule lidlondlobale ekuphileleni uNkulunkulu yena wayifuna laba bangakamazi uJesu wayifuna lezi ndawo uJesu angakaze amenyezelwe khona ukuthi ayotshala amabandla kulezo indawo uthi iyona inhloso yempilo yami le iyona ambition yami futhi mase uyitadisha impilo kaPaulu nje basokubona okunye manje uyabona ukuthi wayecontrolwa yilento le konke okunye kungenzeka ukuthi kwakulekelela nomekwenze masayidini kodwa nansi into ayebheke kuyona njengomuntu edubula kwi-bulls eye ukubone ama-ring lawana mesekujijelwa leza zinto nayo i-bulls eye kaPaulu nawo umgomo wempilo yakhe zonke ezinye izinto empilweni yakhe ziyahlangana ukuze ziye kulo mgomo lo lento ayizwa sengathi uNkulunkulu umbizele kuyona iyona njongo afuna ukuyifeza njengalokhu kuPaulu wayenayo sonke bangcwele uNkulunkulu uyafuna sibe njalo uNkulunkulu uyafuna kube nento wena ekuqhuba kanje njengoPaulu evutha enhlizweni yakho njengalento evutha kwekaPaulu into wena oyiphilelayo into wena ofuna ukuyifeza for igama likaKristu owakho umgomo and ngiyacabanga sengishitha akwazi ukuba umsebenzi nokushada khona ngizoba nemali ngiphile kamnandi wonke umuntu nawo lo mgomo nongakholwa what's your holy ambition yini owakho umgomo ofuna ukufeza ngaphambi kokuthi ufe noma inkosi ifike izosilanda ongcwele Into esibili esiyibonayo Master Tishala. Le ambition lomgomo uPaulu ayenawo udefine noma uchaza okuzokwenziwa uyena okuhlukile kunabanye embusweni kaNkuluNkulu. Zikhona izinto uNkuluNkulu sonke asibizele kuzona njengebandla ngizokhuluma ngezinye zazo ngasekugcineni. uNkuluNkulu ufuna sihlanganyele umsebenzi wokwenza izizwe zonke abafundi ukuvangela lokho ukuthi kusindiswe abantu. Sihlanganyele umsebenzi wokuthi laba sebesindisiwe baqeqeshwe ukugcina konke inkosi esiyale ngakho. Ilento ngayibiza nge-discipleship, ukukhuliswa kwabazalwane umuntu mayesesindisiwe, akatrainwe phela ukuthi kuphilwa kanjani ukuze sibe yilezi zinto uNkulunkulu afuna sibe yizona. Lokho konke siyakuhlanganela. Kodwa lento engikhuluma ngayo ye-ambition nomgomo ukuthi wena uzokwenzani kulezo zinto zombili. Yini eqondene nawe? Thine yakho specifically contribution engazukwenziwa yimina, engazukwenziwa omunye umzalwane. Wena likuphe lakhe igalelo kulento yokwenziwa izizwe zibe abafundi bakaJesu nokuqeqeshwa kwazo ukuphilela uNkulunkulu. What's your contribution unique? So ke i-ambition iyayicacisa leyo nto for wena bese futhi kunikeza intshisakalo yokuyenza lento le. Uma umuzwa uPaulu ethi owakhe umgomo ukushumela lapho uKristu ayengakaziwa khona bese ethi ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye, ileyo nto engiyishoyo ukuthi unento yakhe uPaulu okungayona kaPetru, okungayona kaJohane, nabanye abapostoli. Yena njengomphostoli uyibona ebizelwe kwabezizwe, akazi ukushumayela kumaJuda. Yesu uzowashumayeza namaJuda mayewathola, kodwa eyakhe icontribution embusweni kaKristu ukuya kwabezizwe ayoshumayela khona. Futhi hayi njengawo wonke umuntu, yena ufuna laba bezizwe abangakaze bezwe ngoJesu, akafuni ukwakha phezu kwesisekelo somunye umuntu. Eyakhe le i-unique contribution, nawe kuyafanele uyidefine lento kweyakhe impilo. Ngiyathandaza ukuthi sisakhuluma nje kanje uNkulunkulu ayilethe leyo nto kuwena ukuthi yini. Kodwa noma ingafiki manje, khuleka ukuthi uNkulunkulu akakwambulele. Dadisha izwi likaNkulunkulu ubone ukuthi ayikho yini into ozothi ufunda izwi likaNkulunkulu igqume emapheji neBhayibheli ikuqavune ikubambe ingakudedeli. So ke khuleka uyicinge le nto ucabanga ukuthi uphiwe ngakuphi wena, uNkulunkulu uyakwambulela ukuthi yini wena afuna uyenze ngeyakho impilo. Uthi ma wehlela lapha ngenzathi verse 17 oya ngaphezulu la bese verse 20 uthi ngakho ke ngiyayigabisa kuKristu Jesu mayelana nokaNkuluNkulu ngokuba anginakuba nasibindi sokusho utho ngaphandle kwezinto uKristu azenze ngami, kube ngokulalela kwabezizwe ngezwi nangezenzo ngamandla eyibonakaliso neyimangaliso ngamandla kamoya kaNkuluNkulu, njengokuba ngasuka eJerusalema ngaze ngazungeza izwe ngaze ngafika eIllyricum, iAlbania leyo ngolimi lwamanje, ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. Uma ngikhuluma nani bazalwane baseRoma, angikhulumi nani ngezinto uNkulunkulu azenze ngabanye. uNkulunkulu uyasebenza nangabanye abantu, usebenza ngawo wonke umuntu amsindisile uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukukhuluma nani ngezinto uNkulunkulu azenze ngami, mina Paulu. Ikhona leyo nto uNkulunkulu uyafuna sibe nayo bangcwele, akusiyinto emble, akukhona ukuphakama. Ukuthi ufune ukuba neyakho wena i-contribution, wena uzoyenzelana inkosi eyakufela. Mase simi phambi kukaJesu, phambi kwesihlalo sokwahlulela, uyobe uphetheni wena. Yini ezakho iyiphiwo oza nazo enkosini, uyopresentani phambi kukaNkulunkulu. UPaulu wayethanda ukuthi mina ngisebenza nina bazalwane bezizwe abangasiwo amaJuda, ngifuna ukunipresenta as a pure virgin phambi kaNkulunkulu. UPaulu uyibona njengomkhongi. Umfundisi uDlamini ayekho nje namhlanje, umkhongi bayophakamisa lapha SDF. Uyibona njengomkhongi othunywe uKristu kwabezizwe, oPetru babakhongi, uJesu abathume kumaJuda. Uthi uPaulu, mina ngizolandana, ngizoshelela uKristu bese ngiyanilungisa ngiluzele usuku lomshado ngifuna mangifike emazulwini ngini-presente ngithi naba nkosi abasekorinte nabasegalathiya nabasefilipi nabasethesalonika ngimlethile umakoti kuwena uthi uPawule kwakweyakho injongo leyo wena uyofika nani enkosini yebo kukhona esikwenza njengeyibandla kufanele sikulethe ndawonye njengeyibandla kodwa wena yini okwakho Amen. Angaze ngibone abazwana bebheka phansi kanje mangishumayela. Bajwayele ukungibheka. Anginisoli bangcwele. Ngifuna uma ukuthi awukazi uqale ucinge. Uqale ucinge ukuthi uNkulunkulu wena umlungiselela ini. Yayimenza uPawule lento imdriver ukuthi angabi sothini. Angabi complacent. Yolazi ugama ngabi angabe umuntu odembeselayo. Angabe umuntu ogcina icalo ngenandaba yayimdrive uPawule yayimenza kube ngathi unokuba competitive mbijana ngizokufundela ama verse la kodwa hayi ngoba ene competition uPawule nabanye abapostoli unalento emgqubayo ukuthi nami ngifuna mangima phambi kwenkosi kube khona okwenziwe yimina angithi nami yangifela siphambanweni wehle mazulwini wanikela ngempilo yakhe ukuze mina ngisinde manje ngifuna ukumphilela abenze nabanye nabanye kube khona ukugijima abakwenje kodwa khona okwami ngine lane yami kule race le okufanele igijinywe yimina imenza uPawule afuna ukubantswempe intweni azenzela uJesu ma ikufundela nje for example kuRomans 12 ngiyona le ncwadi le kunamagama awasebenzisayo uPawule are competitive kodwa le competition enhle yokufuna ukugijima udlula abanye ukuze ukhazimulise uKristu ubaqhuquzele nabo uthi kuverse 10 Romans 12 thandanani ngokujulile ngothando lobuzalwane nindulelane ekuhlonipheni la gama elithi nindulelane lithi outdo one another shiyanani dlulanani hlonipha abanye ubazisa abanye ngendlela ebadlulayo bona Iba wena othobeke ukubadlula bonke. Iba onothanda ukubadlula bonke abanye abazalwane. Ibe ngathi une competition bijana kulento yokukhonza uNkulunkulu. Uthi kuverse 11 ekukhuthaleni ningabi ngamavila. Nivuthe emoyeni nikhonza inkosi. Uyayizwa le language le. Akuyona language ya wonke wonke yokugcina iqala. Yokuhamba neningi. Nento ehlupha wena wedwa. Ngoba wazi izono owaxolelwa kuzona wena ngazi la engakhishwa khona ngazi kungibekezela kwakhe endleleni ngazi kungisiza kwakhe mina uyabasiza nabani ngazi ukuthembeka kwakhe kimina nesineke sakhe kumina esenza mina kube khona engifuna kumenzela khona ngakakhulumi ngosindo umkami nabefundisi basekukhanyeni Nabanye abazwana basekukhanyeni nabantu nezingane zami mina nje ngiphakamani wakakhoza khona izinto ezingishisayo engifuna ukuyifeza for inkosi yami ileyo language la uma ngikufundela ku 1 Corinthians 15 noma ungavulanga ngizokufundela sizobuyela ku Romans uthi ku verse 9 ngokuba mina uPawule kolokhulumayo ngingomncinyane kubapostoli engingafanele ukubizwa ngumphostoli lokhu ngahluphi ibandla likaNkuluNkulu yamkhumbula uPawule waqale esayijude engakasindiswa eliphesecute ibandla elizingele ebopha abazalwane zami ukuhlakaza uthi angifanele nokubizwa ngumphostoli ngiyilast born ngomncane kubaphostoli verse 10 kepha ngomusa kaNkuluNkulu ngikhe ngikho ngiyithanda leyo ndlela yokukhuluma futhi umusa wakhe kimi awubanga yize kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke kodwa kungesimina kepha kuwumusa kaNkuluNkulu kimi uyayizwa lento yokuba competitive kuPawule yokufuna ugijima ubadlula abanye uthi noma ngingafanele ukuba abapostoli manje ngiqhathanisa nabo yes ngu last born kodwa ke ngomusa kaNkuluNkulu I am what I am angixolisi ngeziphiwo uNkuluNkulu anginike zona angixolisi ukuthi ngumpostoli noma ngingafanele uNkuluNkulu ungiphila ngiphe khona noma abantu bethande ngikusebenzise noma bengathandi, I'm unapologetic, ngizoyenza lento uJesu angibizele kuyona. Ngiyikona ngiyikona ngomusa kaNkuluNkulu. Niyazi lento bancwele. Uzwe ngathi abantu bathi yes abanye kodwa hayi wena. Wena siyakwazwe. Sazi nokuthi wenzeni ngonyaka odlule. Nokuthi usuwe kangaka wena. Abanye bangaba nentshisakalo kodwa awupholise wena. Uthi uPaule noma ngahlukumeza ibandla likaNkuluNkulu nginamahlazo emumva lami. Ngomusa kaNkuluNkulu ngiyikhona ngiyikhona manje. Futhi umusa kaNkuluNkulu awubanga yize kumina. Ungabi yize umusa kaNkuluNkulu bangcwele ikwenzeleni inkosi. Musa ukuhlala phansi ke degre sengathi umenzela ifavor uJesu ngokubala. Uthi umusa kaNkuluNkulu awubanga yize kumina kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke. Uyayiqhathanisa uPaule ubuka uPetru ezungeza iJerusalema eshumele nendawo ezikulona. Abuko Johane belekelana laphayana bese buko wakhe umsebenzi engathi vele usindiswa nje uthi ngoba ngiyumagcina ngizobadlula bonke yena udlule eJerusalem ubheke eGalathia ubheke eGreece ubheke le emazweni akude manje ubhalela iRoma uthi ngifuna ukuza nakunina ngiyadlula ngeSpain ngagijima ngasebenza ngabadlula bonke noma kwakunesimi nakusiya impakamo le kodwa umusa kaNkuluNkulu ngimuyazi ukuthi amandla kaNkuluNkulu kodwa kawenzi izumusa kaNkuluNkulu uyafukula ufaka amandla akhe uyayinikela uyimisele unentshisakalo bancwela kaRhudulwa uPaule wayingadingi motivational speaker uPaule akekho wayeyomcinga ekhaya esedubile amen nasebenza kakhulu kunabo bonke uthi kuyona leyo ncwadi chapter 9 base Korinte bokuqala uverse 24 uthi anazi ukuthi abagijimayo bencintisana bagijima bonke kodwa munye othola umkhomelo na gijimani kanjalo ukuze niuthole gijima sengathi ufuna kubashiya abanye khona la ebandleni musa ukuthi nabanye abenzi nje nama ngizukwenza badlule wathi verse 25 bonke abancintisanayo bayayithiba ezintweni zonke yamazi umuntu eya kwicomrade esakasakudla ukuthi akasakudla ukuthi akasakudla ukuthi labo bakwenze embakwenza lokho ukuze bathole umqhele ophelayo imedal babethola imqhele instead of amamedal kodwa thina ukuba sithola umqhele ongapheliyo gijima udlule lo muntu oprepare icomrades ngoba wena awugijimeli ukuthola umkhomelo wasezweni asisebenzele imali ukubona bayikhandla kanjani abantu befuna uhola befuna ama promotion thina sisebenzela ama promotion nemvuzo yasezulwini eyedlula amadola nezimali zasemhlabeni asigijima edlula abantu abasebenzele imali umuntu omotivatewa imali akufanele angaqhathanise nokuqhathaniseka nomuntu omotivatewa imvuzo yasezulwini. Thina sigijima siyithanqaze size siye kufeni imbala ngenxa lento kaKristu bona bayajika ekufeni. Mayingasazi ukungenisela imali lento engiyenzayo uhlehlela nyovana. Khona bazona babanjalo kwezinye izikhathi. Uma bengeke bangincome futhi bezongigxeka. Nomfundisi akasho lutho nje uyakhuluma nalabanye abanye angaze ngimbone mina eza kumina. Gijima njengomuntu obheke umqhele ongapheliyo. Kuyaphela ukunconywa abantu. Imvuzo yasemhlabeni ayilasti kodwa thina sigijimela imvuzo yasezulwini engapheliyo. Sigijime kanjalo bathandwa. Wathi verse 26 ngakho ke mina ngiyagijima kungekhona ukuthi angiqonde. Angigijimi njengomuntu ongazi ukuthi ugijimelani. Gijima njengomuntu owazi ukuthi kune finish line lapha engifuna ukuyishaya futhi ngifuna ukuyishaya bengakafiki odlamini. Ngifuna ukufika kuqala. Ngifuna leya gold, abathatha o silver no bronze. Ngifuna ukugijima ngidlula wonke umuntu, hayi ngoba ngifuna ukuyiphakamisa, ngoba nami ngiyazi ngenzelwani. You know wami umgomo kweyami inhliziyo, ngineyami race, neyami lane engigijima kuyona for inkosi yami. Uthi kuverse 26 mayiqhubeka nawo, ngiyagadla. ushintsha manje metaphor iletha kwiboxing. Ngiyagadla kungekhona ukuthi ngishaye umoya. Yabona mina ngishaye umoya manje. Uthi uPaul mina ngishaye umoya. Ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo kuthiwe angifanele. Mina kulento yami yokukholwa angifani nomuntu oshaya umoya. Ngisibeka enyameni sibhakela. Ngisibeka kule yami inyama. Ukuze ngingahlulwa ezami inkani ukusho njalo uPaul. Ngithi ngibashumayezile abanye ngidisqualifywe, ngingafiki entanjeni, ngingayitholi imedali, ngingawutholi umvuzo wami ngoba ngihambe ngahamba ngavithizwa ezami izono nezami inkani ngathi vele wonke umuntu uyona. Ubani kanti o-perfect? Nami ngahlala phansi. Amen bangcwele. Chapter 3 kwabaseKorinte uverse 8 uthi otshalayo noniselayo uqhathanisana noApollo laphayana. Otshalayo noniselayo bayalingana, meaning sonke siyisebenzi kaNkuluNkulu nanoma ingabe unasiphi isiphiwo. Munye uyatshala njengoba na wayitshala, uApollo wayinisela, bayafana. Yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngangokomsebenzi wakhe. Sonke sosindiswa thina sikholwa uJesu, sonke songena ezulwini. Kodwa asizukunikezwa imvuzo efanayo. Yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo. Yebo khona umvuzo mhlambe webandla lasekhanyeni ngoba salibamba iqiniso, salilwela iqiniso. Kodwa wena within ibandla lasekhanyeni wenzani wena? Wena wedwa. Khona mhlambe ngazi mhlambe ukhona nowemndeni ngoba mhlambe umndeni wakakhoza wabhukula wazama wayisibonelo nakweminye imindeni mhlambe ukhona ngazi kodwa ke wena phakamani kulomndeni lo wena wenzani yini owakhe umvuzo? Wonke umuntu lo nalo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngangokomsebenzi wakhe, ngokuthi wena uyikhandle kangakanani, ubuqhutshwa yini, ubunawo yini umgomo, ubuyikhandla yini for uKristu. Bancwela siyibambeni lento le ye-ambition. Lento yokufuna ukwenza kangcono kunabanye ukuze uthole umvuzo ofanele wena, hayi ukuze uphakame uyincome wena unconywe nabantu, kodwa ukuze ngelinye ilanga ma abantu beletha amathalenti imali phambi kwenkosi, omunye letha u-5 times esewa times ekawu-2 esewu-10, omunye letha u-2 kade thola u-2 asewu-4 nangu nomunye lodwa thandwe ufuna ukuza nawe u-25 enkosini. Why not? Uma inkosi ikunikeza amandla. So-ke ngithi laphana le nto ye-ambition engikhuluma ngayo, okokuqala sonke asibeni nayo, okwesibili idefina your own contribution wena e-unique ukuthi wena uzokwenzani, bese iyakuphusha ukuthi ufuna ukuba nswempu kuleyo nto. Then okwesithathu engifuna ukukubala, le nto ye-ambition ikwenza ube nesibindi futhi ufokase eyintweni ozenzayo. Uthi uPaul mawubuka ngibuyele kwabaseRoma manje chapter 15 uverse 14 wakhona uthi kepha nambazone bami nginesiqiniseko ngani ukuthi nani uqobo nigcwele ukulunga, ngigcwalisiwe ngalo lonke ulwazi futhi ninamandla okuyalana. Ngiyanazi niyakholwa eRoma, nihamba ngokulunga futhi nigcwele ulwazi, ninanabafundisi abanifundisayo lapho phakathi kwenu. Nokho kuverse 15 nginilobela kokunye ngesibindi, noma ngazi ukuthi nifundisekile kodwa nginilobela ngesibindi ukuze nginikhumbuze ngenxa yomusa engiyuphiwe nguNkulunkulu. Yabona uPaul uyazi ukuthi noma bekhona abantu abafundisa ibandla laseRome abaliqalwa ngawuyena, kodwa ubhala ngesibindi ngoba uyayazi indawo yakhe embusweni kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi kulento yomzimba kaKristu yena uyisiphi sitho. Ngakho indawo yakhe uyidlala ngesibindi uPaul. Akalindi permission ukuthi ubani konje wayitshela ibandla laseRome kulungile mfowethu uma ngase ngibhala incwadi ngibabhalele bona. No, uyalwazi ubizo lwakhe njengomphostoli wabezizwe, abezizwe laba kunezambulo uJesu ayibeke kumina Paul, futhi ngizobabhalela ngibanikeze zona ngibakhumbuze ngibaguquzele. And wabhala bathi abanye iliterature ewadlula wonke amaliterature, incwadi yabaseRoma. Uze uPaul echaza ivangeli licace njengemini ukuthi liyini ivangeli elibhala ngesibindi ngoba uyazi ukuthi ubizelwe ini, uyawazi umgomo wempilo yakho uPawule. Kunjalo ukuba neambition uneconfidence ukuthi ivela kuNkulunkulu. Ugijima kuleyo nto ungathiywa izinto, awudingi permission yabantu. Ngoba uyazi ukuthi nansi into uNkulunkulu mina ngibizele yona, uyenza ngesibindi. Uthi kuverse 16, ukuze ngibe yisikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu emsebenzini ongcwele ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukelekileyo sebengcwelisiwe ngumoya ongcwele. Wayenalowo msebenzi lo. Buku verse 22. Uthi ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuba ngize kini. Kepha manje njengokuba ngingasenayo indawo kulamazwe futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini, ngizokuza ngiyokuza ngesikhathi ngiye Spain, ngokuba ngiyethemba ukuthi ekwedluleni kwami ngizonibona bese nina ningiphelezele nxa senganelisekile ukuhlala nani. Uyayizwa into uPaul ayishola, uthi ngenxa yalomgomo akade ekhuluma ngawo verse 20, wathiyeka kaningi ukuthi angakwazi ukuya eRome. Uthi kodwa manje uzoya eRome ngoba awusekho lo msebenzi akade enawo kulamazwe akade engamazi uJesu abefuna ukushumayela kuwona. Futhi beneminyaka eminingi ehalela ukuya eRome. UPaul wayetravela uPaul zonke indawo e-criss cross i-Roman Empire eshumayela ivangeli. Kodwa akakaze aye eRome noma wayenawo amandla okukhokhela umkhumbi ahamba eRome ayobabona. Uthi wayekade asehalela ukuya eRome ayobona abazalwane kwi-capital la khona usiza iphila khona noSathane busa khona, kodwa yobona ukukholwa kwabazalwane agqugquzeleke ngakho. Uthi kodwa akayanga lapho ngenxa yalomgomo wakhe. Umgomo ukwenza ube ne-focus, uyeke ezinye izinto noma zizinhle nazo. Ziningi izinto umuntu angazenza empilweni. You can do many things ngempilo yakho. Kodwa uma unomgomo onesiqiniseko noma okholwa ngempela ukuthi uvela kuNkulunkulu, uye kokunye abanye bakwenza okunye. Mina nakho kwami ngizokwenza. UPawule uhalela ukuya eRome futhi bayamdinga eRome abazwana bebezoqhuqhuzeleka if ufikile. Kodwa kaye eRome for many years ngoba usafuna ukuya eGalathiya la uJesu angakashunyelwa khona. Usafuna ukuya eThessalonica, akafuna ukuya eRome ngoba ukhona oseqale wafika eRome. Yena wakhe umgomo akusikhona nje ukuqhuqhuzela amabandla, kodwa ukushumayela la uJesu angakaze ashunyelwe khona. Uyawubona umgomo uletha i-focus. Ziningi izinto ezingenziwa, kodwa umgomo unarrowishe izinto wena ozozenza. Fa uhamba uhambe na ube nayo into oqonde kuyona. Esingakhululeka ngoba siyazi wena uzoyenza lento le. Intshisakalo yakho into yakho, uzoyenzisisa, uzukuphushwa umuntu, uzohamba kuyona noma ukukuyeka ba okunye ukuyekela abanye, kodwa nansi yami. Nezwa bathandi. Umgomo ukwenza uyiyeke ezinye izinto, khona indawo ongayi kuzona, ubungayi kuzona, akusona isono. Bathanda abantu ukubuza ukuthi kuyisono ngani, cha akusona isono. Kodwa wena ubizelweni wena. Ugcina ungagcwali yonke indawo uma unomgomo. Ugcina uyihlela impilo yakho ukuze ibheke kulomgomo. Kube nezinto oyiyekayo ongazenzi noma abanye bezenze sono singekho. Mina ngizwa ngiyaphela uma sibancwele. Uthi mawubuka verse 25. Ngifuna ukuveza nje la ukuthi noma enawo umgomo uyazazi nezinto eziwulekelelayo okumele azenze ayeke okunye. Kuverse 25 usikepha okwamanje ngisaye eJerusalema ukuyokhonza abangcwele. Wayeqoqa imali, uPaul eqoqa imali kulamabandla aseMacedonia nase-Akhaya, kwakhona uKorinte khona eJerusalema kunesomisa abazone balambile ubahambisela umnikelo wemali. Abafundisi athi niyazi bayeqoqa nemali bazalwane. Amen, emalini. Akusona isono. Kuleli sonto kumawo masonto amabili ngikhuluma ngeevangelism, kuleliyana ngizokhuluma ngendaba yokunikela imali. Uzobona ukuthi ifitha kanjani kule mgomo wethu njengebandla. Uthi ngokuba kwaba kuhle kwabaseMacedonia nabase-Akhaya ukuba banikelele abampofu okuthile kwabangcwele baseJerusalem. Lokho kwabajabulisa phela kwakudingekile ngempela ukuba benze kanjalo ngokuba uma abezizwe laba bashumayeza uPaul behlanganyela nabo ezintweni zabo zokomoya abezizwe bahlanganyela namaJuda ezintweni zamaJuda zokomoya uJesu ngathi wamaJuda uMesiya wabo kodwa nathi siyafakwa lapho ngokomusa kaNkulunkulu sincela ezintweni zamaJuda uthi nabo ke kufanele ukuba babakhonze ngezinto eziphathekayo bathole zokomoya kumaJuda insindiso bekunjani bekunani bakhiphe nemali babasiza amaJuda ekhlayekini kwabo ngakho ke kuvesweni 8 na ngikufezile lokho ngabeka leso sithelo esandleni sabo ngizakuhamba ngidlule kini ngiye eSpain ngiyazi ukuthi lapho ngiza kini ngizakufika nokugcwala kwesibusiso sikaKristu sokuPaul uqoqa nemnikelo inhloselo omnikelo ufuna abazwane bezizwe nabamaJuda bathandane nina bezizwe niyabona abaxekile balambili ichance yeni le yokubenza banithande banikeleleni uyakhambisa kumaJuda uzothi efika eJerusalem athi maJuda niyabona banithanda kanjani abazalwane musani ukubacwasa nithi abasoke kuqala bathandeni wakhubunye it's part of lo mgomo wakhe wokuprepare umakoti wewundlu ebandleni labezizwe uyayikhetha izinto ayinikela kuzona waspenda esiningi isikhathi eqoqa imali enza lento ngoba ihambisana nomgomo wakhe umgomo wenza ukwazi ukufokusa awugcwali yonke indawo awuyi yonke indawo awuyi konke labanye beyakhona ngoba uyayazi imission asimasinyane ke kulokhu okunye okusele unumber 4 bengithe umgomo wakho kufanele uhambisane nentando kaNkuluNkulu uma wakho umgomo ke ungacimezi ubheka ukuthi kuqubuka nenhlizweni yakho ngithe indlela yokuthola umgomo yebo kufanele ukhuleke bese utadisha izwi likaNkuluNkulu ngoba imigomo engcwele iqubuka emapejini eBhayibheli ayiqhamuki ngezwe elithize elinyenyezayo enhlizweni yakho ongalazi ukuthi livelaphi iba objective ngokuthi iqhamuke eBhayibhelini kanjalo uthi uphale kuverse 20 bese ufundile ngokwenze njalo ngangihlose ukushumela lapho uKristu engakaze ashunyayelwe khona ukuze ngingakhi phezu kwesikelo somoya athi 21 kepha njengalokho kulotshiwe abangatshelwanga ngaye bayakubona nabangezwanga bayakuqonda ukhothi uIsaiah 52 verse 15 wakhona uPaul wathi mayifunda uIsaiah kwanevesi elenza lento engithi mina livele liphume emapejini eBhayibheli libambe wena abanye libayeke ligavune wena likinatele uthi usabathani nani leli vesi enhlizweni yakho libe umthwalo ogcina ugijima ngalo liqhuba endleleni yakho liphendule kumgomo wempilo yakho noPaul kwabanjalo wathi mayifunda uIsaiah 52 wathola ukuthi abangatshelwanga ngaye uMesiya wamaJuda baya kumbona abantu abangawona amaJuda bazombona umsindisi nalabo abangaziwanga ngaye bayaqonda shothi amaJuda amaGentiles abantu abangawona amaJuda uNkulunkulu uyafuna basindiswe andikwathi kuyena yilento mina engiyibizelwe eyithola efunda izwi likaNkulunkulu niyabona ukuthi umgomo uthola la kanjani ukulifunde nje iBhayibheli lakho ufunde ufike la kukhulunywa khona ngomculo kuthiwa uNkulunkulu wathi Jehoshaphat lempaksiye yene yami beka phambili abaculi bashaya amacilongo bahlabelela uNkulunkulu izitha ngizoyinqoba kanjalo kuqubuke something mhlambe kuwena ngoba ubizelwe ekuculeni khona izinto ibandla elizoyinqoba nje ngokucula khona imisebenzi uNkulunkulu azoyenza emhlabeni nje ngokucula ivele ibambe wena lento kumina kungathi diki ngoba ithena yami ibuyithi ufike la kukhulunywa khona ngokulekelelo kwabantu abahluphekile ivele ibambe wena lento uyabazi nabahluphekile uyababona vele leli vesi elikhuluma ngokusiza abantu abahlwempu libambe wena kube into oyiphilelayo wena empilweni yakho ngoba mhlawumbe isiphiwo sakho leso sinikeziwe ufike la kukhulunywa khona ngama-administrations makubalwa iziphiwo yikamoya ukuhlela izinto ukubalwa kweyimali ukuhlelwa kwamakomiti nanoma yini i-admin edingwa ibandla ikubambe le nto uthi engathi iyincwadi zebandla ingaqonda eyami i-contribution le ngifuna ukuyenza kubalwe indaba nje yokuseva ebandleni yonke into e-practical ebandleni khona fanele bafundise banake into zokomoya kodwa ibandla liyayidinga into eyipractical liyayidinga indawo yokukhonzela liyayidinga kube khona oyilungisayo idinga o-sound system nani nani ibambe wena le nto ye-serving uthi ngifuna ukuseva kube ntswempe ebandleni ngoba mina nginalesi siphiwo lesi ngesikhathi ulifunda izwi likankulunkulu prayerfully ukhuleka kunkulunkulu ulangazelela ukumkhonza unkulunkulu kumsebenzela unkulunkulu khona izinto eyizoqubuka njengo-Isaiah 52 ebamba uPawule zikubambe nawe ube nentshisakalo yale zinto nami khona amavesi angidlayo preach the word lishumayele in season and out of season ayi nami njengomlilo emathanjeni ami noma bengigxeka kube khona izinto ezenzekayo ngelinye ilanga ngithi angisayenzi nale nto njengojeremiya iyashisa kumina nami ngabanjwa yilona ngiyifundela ibhayibheli nawe uma ulifunda izwi likankulunkulu ukhuleka kunkulunkulu kunezinto unkulunkulu ayibekele wena khona izinto ey'ngeke zenziwe abanye noma bangazenza ngeke bazenze kahle zilinde wena uma uyifuna unkulunkulu uzokuvezela zona zikubambe imali ingabi big deal anymore nempumelelo yasemhlabeni ingabi unumber one kube nezinto ezikuhlupha more than indaba yokuthola umsebenzi nepromotion nomshado nani nani zikuhluphe even if it means ukusacrifisa lezo zinto kuverse 23 or masiqala ku-22 ngikhombise enye into la yunumber 5-1 i-ambition yen ikunikeza le sense of achievement mawusuyifezile uthi verse 22 ngenxa lokho ngathiyeka ukuba ngize kini eRome ngichazile leyo kepha manje njengokuba ngingasenayo indawo yokusebenza kulamazwe uthi uPaul angisenayo indawo yokusebenza can you imagine leyo nto leyishiwo ishiwo umpostoli inqwaba yabantu amamillions abantu engakasindiswa ibandla lisadinga befundisi lidinga ukukhula enkosini ibandla uthi uPaul angisenawo umsebenzi kulamazwe lawo la koGalathiya noKorinte noEfesu noFilipi anginawo umsebenzi manje ofanele ngiwenze mina la usho kuney'ndimbane zabantu kuleli dolobha abasindisiwe abazalwane bahlezi ezizonweni badinga ukukhula akusiwo wami lowo msebenzi uPaul engiwufezile owami umsebenzi kulezi ndawo ngoba uyazi ukuthi yena ubuthino wakhe umgomo abanye baqhubeke la yena egcine khona abaniselo Apollo noTimothy yena usefikile wazotshala uJesu engakaziwa useyaziwa uJesu manje eCorinthe laba sebemaze bashumayeza abanye ibandlalande abafundisana ibandla likhule ijob yabanye mina yami ijob is done ukuba nomgomo clear kukwenza ukwazi ukusho njalo mhlawumbe ufike ekupheleni kwempilo yakho ukwazi ukuthi ngiliqedile ubizo lwami kulifezile ngesibindi usho njalo uPaul 2 Timothy chapter 4 uthi kuverse 6 ngokuba mina sengivele ngiyanikelwa ngiyafa manje I'm on my way Timothy nesikhathi sokumuka kwami sesifikile ngikulwile ukulokuhle ngiliqedile ibanga ngigcinile ukukholwa manje sengibekela umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku inkosi umehlulelo olungileyo kungeyimi ngedwa kodwa bonke nabo bonke abakuthandile ukubonakala kwayo you must be able to say nisenamba ncwele angasho umayisikhathi eside musani ukuqalani lo ntuzi ngisaselo 5 minutes la kumele ufike ekugugeni kwakho noma ngaleli langa ulele embhedeni wasesibhedlela uJesu engakabuyi ubone ukuthi uyahamba manje mhlawumbe nodokotela useyasho ukwazi ukuthi ngesibindi ngonembe ezoclear ingekho impakamo ngikulwile kulokuhle ngiliqedile ibanga ngikugcinile ukukholwa ngikwenzile inkosi ebefuna ngikwenze manje ngiyokwamukela umqhele ngiyoma phambi kwenkosi ingenamahloni ithi well done good and faithful servant uthembekile entweni eyincane ngene ekubuseni kwenkosi yakho uyonikeza okungaphezulu ngoba uthembele lokho okuncane uPaul unesibindi ngoba ubewazi umgomo wakhe wagijima kuwona wawufeza uredu kuyenkosini makuthi uyafa akabalisi ebamba umuntu afa amehle evulekile ngoba kunezinto angazenzile ayishiyile khona abantu ahambe badelile akaxolisi akafuni ukufa ufe ngokuthula uye enkosini Thimupha ubhale incwadi ngiliqedile ibanga bangcwele ngkwenzile obekufuna mina kunevesi elithi uma likhuluma ngoDavide lithi having served the purposes of God in his generation he lay with the fathers eseyifezile injongo ikaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala ayengathi kungashiyo njalo ngathi baphila ngama 2000 and something sebeyifezile injongo ikaNkulunkulu okhoza abalala sekushiya izukulwane elandelayo nawe sekufanele zakhe phezu kweyisekelo nathi esayibeka amen umgomo ukwenza ukwazi ukuba njalo okokugcina umgomo uyakuphusha ukuphushela emkhulekweni ngoba umgomo ongcwele uyilento lokhu uyibona la ukuthi awufezeki ngeyikhwepha zakho ngikhuluma ngezinto ongeke ukwazi ukuzenza ngawakha amandla mawuza ngawakha amandla uzokuhlulwe nje inyama yakho uhlulwe nje inyama yakho ukuthi pheshe uhambe na intethe pheshe ushiye umshado wakho ngemumva ushiye ibandla ngemumva ushipreke ukukholwa kwakho umoshe yonke into mawuhamba enyameni bazoke bakuhlele uthi amen ndlospe kukhona abantu abahleba naye emasontweni angazi noma basuke bekholwa ngempela yini kodwa usathane uyatshala phela mhlawumbe abazalwane balingekile kodwa abanye basuke betshalwe yisitha bakuhlebe kade uthi uzamile ngempela futhi usacrifice-ile la ulindele khona ukuthi ngempela yabona kulokhu ayi ngimkhonzela uNkulunkulu futhi nababukayo bazoncoma bakuhlebe ngakho ma ungahambi ngamandla kaNkulunkulu uyofaka i-resignation noma u-check out ukhona la uhlale nje ngoba ngibabona awusathinte lutho ngoba bakwenza into embi kunjalo uhamba inyama uthi uPaul la kuverse 30 ngiyancenga manje bazalwane ngenxa yenkosi yethu uJesu Kristu nangenxa yothando lukamoya ukuba nibambisane nami ekungikhulekeleni kuNkulunkulu uyazi uPaul ukuthi iyasinda lento afuna ukuyenza njengoba ekhomba iSpain nje ethi uyakhona akazi noma uzoba nawo amandla okuyakhona noma uSathane uzomvimba noma uyovinjwa inyama yakhe ngikhulekiseni bangcwele nomgomo ngikhulekiseni kunomthwalo engiwuthwele uNkulunkulu anginikeze wona. Awuyisho into ozoyikhulekela uma unento ekushisayo enkosini. Amen. Ithi ngimela naye manje isikhathi sami sesiphelile. Kula masonto azayo sokhuluma ngezinye zezinto eziyimigomo yethu njengebandla manje. Ebengicizela namhlanje ukuthi wena ngamunye iba nayo into enjalo. Njengebandla sifuna ukukhula ngokwesibalo. Fisayigcwale lezihlalo bangcwele. Ibe ncane le ndawo. Sidinga indawo enkulu kunale. Ngikuthatha ku Matthew 28 yenzane izizwe abafundi. Asikwazi ukwaneliseka sithi kumnandisa ingaka manje. Abantu abaningi bazosiphazamisa, sogcina singasazani, sogcina ngasambabona befundisi bengasana sikhathi nami. Yenzane izizwe zonke abafundi, igcwele iPine Town, igcwele abantu ababheke esikhogweni. Abanye bahlala nathi emakhaya. Imndeni yethu asikwazi ukwanelisa ngeyinamba asande inkosi sandise inkosi isifiso sethu leso njengebandla sesikhona thina bangcwele sesila ebandleni abantu sebesindisiwe sebela ebandleni sifisa ama giant okukholwa la kulezi zihlalo singawakhombi kude singawakhombe eBhayibhelini uPaul lento eyiyona nathi singaba yiyona Nathi singaphilela uKristu sidele konke kwasezweni sigijime ngalezi iziphiwo sinikeze zona ama giant okukholwa wabe la ekhanyeni yini kufanele abe kwenye indawo Ngakho sifuna abazalwana abakhulayo enkosini sifuna ukubona abantu bedlondlobala belingisa uKristu sifuna ukubona abantu beshizo ngemumva bebhukula bebheke phambili begijima begijimela inkosi khona la iambition yethu njengebandla asikhuleni njengabazalwane ngicathi building ingasiza ukuthi singa rent njoba sirenta la cathi kungasiza kulezi zinto ezimbili ukuba neyethi building ukuze sikwazi ukwanda kahle sikwazi ukulekelana kahle kumnandi uba nentozi ethi nendlela yethu ne-setup yethu engaphazanyiswa sakhe into eyaphambili singabuye sibuyele emumva ngoba sihlezi endaweni yabani cathi ngasisiza i-building ngakho ngiyafisa sibe naye i-ambition yethu njengebandla sishiye neyisekelo ezinhle for i-generation elandelayo leyingane ey'ncane ey'gijima la sithi masifa thina siyishiye nezinto ey'ngakhela phezu kwazo ziqhubekele phambili nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngifisa sikwazi ukukhokha amaholo bangcwele. Ngifisa sikwazi ngoba lento yokwanda kwabantu nokwakhiwa kwebandla nalento ye-excellence engikhuluma ngayo ifise ngathi abantu ngabakhipha emsebenzini uthi bhekani lento kuphela ubaholele bese ibantswempu yenzeke kahle. Ngifisa sikwazi ukuholela befundisi ebandleni ukuze bavuke ngomsombuluko ekuseni bangaye ey'nkampanini bavuke bacabange ngebandla likaNkulunkulu. Bengakhathazekile ukuthi iy'ngane izodlana izofunda kuphi. Ngifisa sikwazi ukukhokha amaholo ukuze laba abahlabelayo la sithi yekani indaba zokufuna imisebenzi nibheke umculo webandla baze babhale namaculo amasha baqophe izinto esoyidlala ey'motweni zethu. Ubani kanti ofanele ayiqophe? Ngobani ufanele kwenza abanye? Why ifanele kurekhoda amanye amabandla? Ubani ozorekhoda ama-hymns esiZulu e-21st century azoculwa izukulwane zethu? Yini thina singafuna ukwenza? Mina ngiyafuna sizame. Amen. Ngokusizwa uNkulunkulu singazenza lezi zinto. So ke ingakho ngizobekethi kula masonto azayo ake sibheke ukuthi sinikela kanjani. Ngoba ngifuna abanye balaba abakhulayo singagcwala masigcwala sibe baningi la sithi right sibaningi kakhulu manje. Ake ninyomuluke nina niyempendle. So kuholela lapha empendle ngoba ukho umsebenzi empendle. Wena uzotshala ibandla, nibe imndeni, nivuselele ibandla, nibe ufakazi empendle, kusindiswa abantu lapho. Abanye batshala ibandla kwangcolosi, abanye batshala ibandla enkandla. Ngobani kufanele kuze ama-missionary ase-America? Nathi sikhona nje. Nathi inkosi ingasisebenzisa kule zinto. Ngakho ake sibe namaphupha amakhulu bangcwele. Enza sifuna ukugijima sigijimela inkosi sidlula amanye amabandla. Why not? Ngamandla kaNkulunkulu. Amen. Asithandazeni.